Mto bia leho na nikaja kama tatizo kukosa tamana kuma na chanzo fulani kama rafiki umenitoka sitamani kama ndio basi mjuka tambada bibaraza nikangata mvinyo tamkupenda ramu kwenye burudani mziki tukanywa kumbe mchinga mie tundakana kumbe nilenyu mkala mola nyone nusitamani kama ndio basi mjuka tambada bibaraza nikangata mvinyo tamkupenda ramu chizikana minu tambio welewe jema na ovu nao kiti simanzo likute na cheni kaja nisibu damu ya mikitiri utata mzangu heri nyonge kuboronga na sibu kashindwa leo unajutia tamka change na wote kukinza hadi kaugua yalinipata msiba mipasho wacha niimbie kuna ukonje na siha mwenzangu wanakashaja barana zijali kunitema walai kama rafiki kutaka nyelewe yota kabeza da mara kutanga barana zijali
Nikuja paka gita maza mechoka na
Jembe nugwe, ay, pindi kitoka da, ome nisiwe nizani nisemo, kunilazimu nye, kadanga nyone ikichechu kazinga, tange kukosa ram, heri nyepuki lijanga lawama, mola nyombe, kima sihara bitibi nubishi, tabia nazo da, utu mwenzangu latifu nasihi, uninusuru nye, kama rafiki kutaka nyelewe, yota kabeza da, mara kutanga barana zijani, thank all of you for the support and many pause here. Right, Dogus A, baby.